they call me wise. Hata kama nimenuna, nikikuona na furahi. Kasoro huna, kuwa nawe najidai. Nipe yote nipe suna, ukizidisha ntakinai. Shanikolea mtama, kuwangu kasi shangai. Kipandisha mizuka eroso bari. Aika toksi, aika tai. Tukutane chuga kwa wamasai. Mweza kumesha nikapatai. Sukari umenikoleza chai. Kuchi kuchi kiini za kanjibai. Basi moyo wangu mwenzio moyo
ushafe.
Moyo
ushafe.
Basi moyo wangu
ushafe. Ushafe.
Weno maji yangu, kila nikibanwa kiu. Yani moyo wangu, kukupenda kauli mbiu. Sanipeleke kama mtoto, unichezeshe rokonoko. Awapunguze roporoko, nakupenda Kipandisha mizuka yeroso bari. Aika toksi, aika tai. Tukutane chuga kwa wamasai. Mweza kumesha nikapatai. Sukari umenikoleza chai. Kuchi kuchi kiini za kanjibai. Basi moyo wangu
ushafe.
Mwenzio moyo
ushafe.
Moyo
ushafe.
Basi moyo wangu
ushafe.
Free Nation.
Ushafe. Ushafe.